ngiyakhumbula bebathini impintshi yami manje sesophila cause love uphila umoya kusebenza inkani shuba uma ngihamba nezabe ngalusuku bonke asilale ngeke balunge ngeke basiqede ngeke basikhona ngeke balunge ngeke basiqede ngeke basikhona ngeke balunge ngeke basikhona ngeke basiqede
Uba uzondweza, uqazwa nizolfez Nekwa shabatini ndi ya huyanje betek Bobi kamalamu